Mungu wetu ni mwaminifu. Yuko nasi every day.
Na wokovu wako.